bibi. No matter how tough life is, sijai kufa moyo, cause I know my father in heaven, ako kwenye kiti.
Anajua ni apitia yo, anajua yote, anajua ni apitia yo. Baba, anajua ni apitia yo, anajua yote, anajua ni apitia yo. Baba,
hello dear, wanna tell you this, Mola halali, haja kusahau. You need to turn to him, aweze kupa uwepo wakuishi maisha mema, maisha, maisha mema, maisha,
hey. Anajua ni apitia yo, anajua yote, anajua ni apitia yo. Baba, anajua ni apitia yo, anajua yote, anajua ni apitia yo. Baba,
no matter how hard Satan tries to pull me down, down, sijai get weak, cause I know God's gonna give me strength. No matter how hard Satan tries to pull me down, down, sijai get weak, cause I know God's gonna give me strength. Ooh, yeah.
Anajua ni apitia yo, anajua yote, anajua ni apitia yo. Baba, anajua ni apitia yo, anajua yote, anajua ni apitia yo. Baba,
hello dear, wanna tell you this, Mola halali, haja kusahau. You need to turn to him, aweze kupa uwepo wakuishi maisha mema, maisha.
Anajua ni apitia yo, anajua yote, anajua ni apitia yo. Baba, anajua ni apitia yo, anajua yote, anajua ni apitia yo.
Team Records.